latest music.com.
Svotsano on the web. Naps are building roof. How's the valley? Masculine.
Shake on the beat.
Baki! Baba Lucille. Mopomoleka cos. Zamina molipetile. Kusiezi mi pus. Lusalive lezi. Dialuna ma vis. Kambe mwatanga niluta mivunza lipuz Musivila eli Lutoesha kwa piz Lifumina kimula o liswa nasi nasiz Niluna lumanzila Niluna lumanzila Onakoko muizi niluna
Kwa ini kuchwala lisinya muvili ni mweza libiasi na budali ni sikati mela ni laeze pili ni vea sivi saka sefa litali na itutula satani faka chali ni vea pilu yaka masinu meli ni puta mangwele yaka matapelo kifamula po amanzi ya kupilo dia bulozi ya kene malifulo kuitu kisoba kusava mulilo ihe mifamu nangawa maungulo keleke ni nalukene malinyalo veni fosa lize ni kupa swalelo
Utsavili
Baki
Baba Lucille
Baba Lucille
Mupomuleka
kozo
Zamina mulipetile kusiezi mipuzo
Siezi mipuzo
Lusalivelezi
Salivelezi
Jaluna mavizi
Mavizo aluna
Kambe mwatanga niluta mivuza lipuzo
Umeviza lipuzo
Musivila eli
Sivila eli
Lutoesha kwa pizo
Lutoesha kwa pizo
Lifumina kimula o liswa nasi nasiz Niluna lumanzila Niluna lumanzila
Onakoko muizi niluna lufitile
Niluna lumanzila Niluna lumanzila
Onakoko muizi niluna
King Alason Likazangana Vincent Kampawa Commander Nado Trust Kamutuma Mayumbelo St. Peter's
Toya Paki
Hashtag Empire
Naps are beautiful
latestmusic.com.